abasume sokuwele aba wadanga enguzi mubakulire byenjigiriza nokwe gugunga kwa abasume sokuze kubawo byonna bitunulidwa anti byononye omutindo gwe byenjigiriza bino bitukidwa ku mulukiika abakulembeze mu districti gwebatuuzizza eyerwengo lwebatuuzizza ku kitebe ky'eggombolola y'e Malongo omubadde abakulembeze ab'ebyalo ebikola eggombolola eno bannaddiini ab'ebyenjigiriza ssaako n'abakiise abalala okusala entoto ku ngeri y'okutumbulamu ebyenjigiriza n'okukendeeza omuwendo ogw'abayizi abakola obubi. Nanyini ntebe wa district ene yerwengo Ibrahimu Kitata agambye nti bakutandika ebikwekweto ku baana batanaba kudda ku masomero bakendeze kukogwa kw'abayizi kubanga ebimu bisobola okwewalika.
Naye ate abalala eggombolola endala kyazanga kingo kiseka ezaali zitambula nga Malongo yebase ate kati babuuka badduka kate Malongo wadde situse tandika okutambula yeetaaga okwanguwa kubanga beegoba ate babuuka badduka. Kati tulina okuyita abakulembeze bano twogere ku nsonga lwaki Malongo yasinze okukola obubi mu disitulikiti y'e Rwengo tukendeeze omuwendo gw'abaana abagwa. Emyaka gyonna esatu egiwedde twali tweyongerako first grade 10-10 buli mwaka naye ate omuwendo gw'abagwa gusigaddewo. Tugenze okwetegereza nga bangi ku bagwa bava Malongo. Katulagane Malongo esituke esobole okukola nga amagombolola amalala kituufu.
Banki y'ebyobusuubuzi.